chechigambo chempulira yonna yenzize mpitira ekyolugendo lw'obulamu bonna lukaye katonda bamusudde eri babadde balwana na mbeera okwewonya ekibambulira ekyensekwaye
Chipungane, natoli nakatondo, teganira mwe.